kwihangana
aha rero naje bazane ubutumwa bwanjye kwa perezida wa Repubulika ejo mwabonye ko yabandikiye ababwira ko rwose ari kumwe namwe ariko uyu munsi yantumye ngo nizire muhagararire mbabwire ko turi kumwe no muture abahangaha twaje kubafata mu rugongo perezida Repubulika yantumye ngo mukomeze mwihangane kandi leta irabafasha uko ishoboye kose
wenda tukiri kuri iki kintu cy'ubwitabire no mu bindi bice nubwo byagiye bisa nkaho byose bifite ishusho isa ushobora kugira ngo ni ibintu byubatswe mu buryo buri sisiteme bwemewe n'amategeko cyangwa bwemewe na porotokoli zabo abaturage babaye bake muri uru ruzinduko impamvu babaye bake si uko abaturage batashakaga kujyayo ariko barabujijwe
aha rero naje bazane ubutumwa bwanjye kwa perezida wa Repubulika ejo mwabonye ko yabandikiye ababwira ko rwose ari kumwe namwe ariko uyu munsi yantumye ngo nizire muhagararire mbabwire ko turi kumwe no muture abahangaha twaje kubafata mu rugongo perezida Repubulika yantumye ngo mukomeze mwihangane kandi leta irabafasha uko ishoboye kose
twongeye kubasuhuza bakunzi ba Gisovu Kibuye na Gisovu Kibuye Kigali TV mukomeye cyane nibyo nibyo nabasuhuza ni mumaze kumva umunyamakuru ako kandi kumukashyira ku mutima wanyu no mu mutwe no mu musatsi umunyamakuru amaze kubabwira ati ejo rwakoraga itekinika ngo Kagame ngo agiye ngo mu ntara gusura abantu babujije abaturage kujya kumwakira babujije abantu bose kujya kumureba bazana ngo bamutwara ati baba no mu giturage hasi hasi kubera ko ntibashaka ko ari n'umuntu ufatika ushobora guhura n'iyo kadahumeka kuko bazi ko umuntu wahuye nawe ashobora kumumenya rwose niko kuvuga ngo abari kwa za televiziyo n'amaradiyo mwe mugume mu mago yanyu hageze intoranwa abaturage barabujijwe abaturage babujijwe kwakira perezida wabo no kumureba banyarwanda uyu munsi aratangiye turi kuvugana David Kagame gatoki ubungubu ari mu Bwongereza yahageje kuwa kane mu munsi mukuru uzaba kuwa gatandatu hagati aho rero mbere ko nagiye ikiganiro ndajya mumunkundire mu mpe rwose akanya gato mubanze murebe ibyo nabateguriye bijyanye n'urwo ruzinduko rw'umukuru w'igihugu nziko biri bubanezereze nziko biri bubanyure turagaruka mu kanya manza urebe
none aha turi kuvugana hamaze gupfa abantu 130
yego
iyo urebye usanga Rubavu Rutsiro Karongi Ngororero na Nyabihu ariho hapfuye abantu benshi bivuze yuko amajyaruguru n'uburengerazuba ikibazo cyabayemo ariko ntabwo ubukana ari bumwe mu turere twose hanyuma hamaze gukomereka abantu 77 36 bari mu bitaro kandi byumvikane neza yuko bagomba kuvurirwa ubuntu
yego
hari abantu batanu babuze kugeza uyu none hatuvugana nuvuye mirango yabo ntiraboneka none tugiye mu byasenywe
yego
hari amazu arenze 5,174 yasenyutse by'umwihariko muri Rubavu ko hasenyutse arenze 3,300 hari amazu 2,500 arenga nayo ubona ko ashobora gusenyuka atameze neza
yego
bivuze yuko rero ayo mazi yose arayasenyutse nayo nda gusenyuka abaturage bagomba kuyavamo byanze bikunze kuko imvura iracyagwa
yego
ikindi rero twavuga tutagiye wenda muri detail cyane ni imihanda yasenyutse ibikorwa remezo amazi umuriro iyo mibare yose tumaze kuyibona ku buryo uyu munsi tuzi tubone ishusho yuko ibyangiritse byose ari birebana n'ibikorwa remezo ari birebana n'abantu baguyemo tumaze gusobanukirwa uko bihagaze
amazi amwe garengeye n'imisozi ngo imyaka yacu yagiye ubu ni ukuvuga ngo bamwe bari kujya bataburura n'abantu bamwe twabashije kubavanamo tukabashyira hanze nk'ariya bamwe n'abagiye kwa muganga ngo noneho abandi nabo twabacumbikishije ku mashuri hano no ku rusengero zose cyo koze none nubwo tugifatanya n'abaturanyi bakaba bari kudufasha kuba kujya badusirira inka nka gutya noneho ikindi cyawe cya kabiri tukaba twashimira ko umubyeyi wacu Perezida Kagame yanabo adufashije kuba twakwihanganira n'akaba kiduhumuriza yakoze ibyo ngo turi kugenderaho na niyo saha muri kutubona ko duhagaze n'ubundi turi mu mirimo nk'iyi
ngira ngo mumaze kubyibonera igihugu kiri mu bihe by'amage igihugu imirambo ingana imirambo amasanduku asaga 100 y'abantu bahuye n'akaga mu gihugu amasanduku 100 imvi 140 ingahe mukuru w'igihugu we yohereje ubutumwa kuri Twitter ngo yanditse mukuru w'igihugu agiye ngo mu munsi mukuru kujya kubyina ngo mu Bwongereza banyarwanda niyo hapfuye abantu banga mwarabonye nk'ejo ni muri Kongo ikadufate ko nk'igihugu gifite gicunzwe nabi kidafite idonke gifite ibibazo byinshi mwarabonye nk'ejo bundi ubwo wa murongo wa yari nyamashanyarazi yajya gukigacika muri Kongo hagapfa abantu bangahe leta y'igihugu ya Kongo yashyiraho icyunamo kimishye ngahe ku bantu bangahe gusa hashyizwe icyunamo president ataha iyo yari yagiye banyarwanda banyarwanda kazi nta gihugu ku isi gishobora kugira umuperezida yaba ari umuperezida muzima utari umupfu nyine igihugu cyo kiri mu kaga nk'akangaka mumaze kubona minisitiri w'intebe ari kunyagirwa imvura cyagwa imvura yishe abantu kwa kabiri muri kubona ko uyu munsi iri kugwa bivuga ngo ntibyarangiye turi mu bihe by'amage mu bihe by'intambara aho umukuru w'igihugu adashobora atagomba gusohoka mu gihugu nta hantu na hamwe biba ariko kubera ko iyo ntumbi badashobora gutuma igenda imbere y'abantu ndavuga iyo iriya ntuzi iriya ngirwa Kagame bakora ibishoboka byose bakayihunza abaturage noneho ubwo butumwa bwa minisitiri w'intebe bwari bugayitse wajya ukavuga uyu muntu n'umugabo uyu muntu n'umwe uyu muntu yarize muri minisitiri w'intebe koko mu gihe nk'iki ngiki butumwa nk'ubu ngubu banyarwanda perezida Kagame ntazasohoka turi abaturage nabiberetse bari guhamagara banyarwanda ni ibintu byabaye byibuze muri bitatu bya kane by'igihugu amajyaruguru amajyepfo iburengerazuba bw'igihugu hose niko haguye imvura hose niko hasenyutse ibintu hose niko hapfuye abantu noneho nk'uko mumaze kubyumva makuru ku televiziyo y'igihugu kwitegereza muri televiziyo mbyumvishaho ari mukuru arinda ari kuvuga ngo babaruye amazu 5,600 hafi 6,000 yasenyutse burundu niyo igihugu gihuye n'akaga agasenyuka amazu 5,600 agasenyuka nk'uko mwayibonye akaranduka agashyiraho akavaho pe 5,600 naye yari muri kubona kwereka asigaye nk'igiti nk'uko utari umwe asigaye nk'uko inkuta ebyiri ubwo ubiteranije birasambuka kujya mu mazu asaga 10,000 imiryango igera hafi 10,000 idafite aho iba iri ku karubanda iri kunyagirwa n'imvura nk'uko mwabibonye no perezida agiye gutembera agiye mu birori mu Bwongereza banyarwanda niba aka gatsiko rero yewe ndakeka n'abashuti bakora noneho uyu munsi bari bwifate ntibavuge rya zina iyi perezida Kagame rwose yerekanye ko ntacyo bintu bimubwiye ubuzima bw'igihugu ntacyo bumubwiye bw'abaturage none yigire mu Bwongereza yari mu Bwongereza perezida Kagame namwe muri abapfu bamugani wayanga nawe uri umupfu koko ariko tubabwira ibintu tubaha dukora urutonde ibintu ushobora gufatuma ko ushobora gufasha kumva ko hari ikibazo muri buno buyobozi bw'agatsiko indamange ubwo yahamagaye kabari bagira kabari n'umugabo ati ko uri mu barwanya kugira ngo uhoze igihugu mu gishyire ku murongo ibi ni ibiki kabari arahamagara ahamagara ashiki nta kiri mbona n'ibikarito gusa reka da agira ngo wenda hari abantu bari bumwumve bakize igihugu reka da ngo nabagabo reka da ejo ndi ati perezida agiye gusura abaturage ariko nta muntu wemerewe kuza kumureba mpaye nka gato ubwo mfite abwira perezida w'igihugu wavuga uti ni tekinika rya bagisofu muri covid yose mwarabonye ko Charles Michel yavuye mu Burayi aza gusura abaturage kureba ko bikingiza no gusura ibigo nderabuzima perezida Macron w'Ubufaransa muri covid aza mu Rwanda ajya kureba aho bakingiye ajya gusura urubyiruko ajya gusura abanyeshuri bo mu Rwanda ibigo by'amashuri n'abandi batandukanye perezida wa Tanzania yaje mu Rwanda nawe ajya gusura icyanya cyahariwe inganda kwa n'abaturage ejo ni perezida Ruto William Ruto yaje mu Rwanda ajya gusangira kafe n'abaturage cyane n'abaturage perezida Kagame arabura mu majyaruguru abaturage bategeje bibaza ukuntu ahakiye kandi baberetse kuri televiziyo ko yari ahari nyamara Ruto baramubona aza no gusuhuza abaturage uwo perezida utarashoboye gusohoka mu modoka agasuhuza abaturage nk'uko byari bisanzwe ubu koko iyo umuntu atonganyije abantu nka Gaspari mwamwumva koko ishingiye nayo kuri ibi ngibi iyo mbavuga erega n'abavandimwe abavandimwe ubyo bacyocyora nawe abavandimwe agira gute ntabwo ari kubanza umuntu oya ariko byibuze turi kuri Gisovu aho tugiye kuvuga ibintu uko biri mvuga Gaspari kuko n'umwe mu bantu bafite ijambo ajya kuri mikoro akavuga ubura birusho kuba bibi nk'iyo kugoreka amateka atagoreke ibintu nk'ibintu byose mwirebera kandi ari umuntu nyine uri ahantu ufite poste yagombye gukoreshwa kugira ngo afashe na leta yikebure nta umuvugizi wayo ntabe hariya ngari gusoma ngo ubutumwa bwa leta cyahariwe televiziyo y'igihugu ku rundi ruhande ngo arifuza impinduka mu gihugu urumva ko n'ibintu bidahuye ntabwo yabihuye rwose niyo ntabwo ari iki ntabwo ari iki kindi niba kuri Gisovu Kibuye twabatezanye kujya tubabwiza ukuri tukabaha amakuru yose tukabereka ibintu uko bimeze kugira ngo nuko rugamba arukora afite amakuru umenya w'umuhanganye umenya abo muri kumwe sibyo aka gatsiko rero ndagira ngo babwire ngo guhera uyu munsi turatangira kubara iminsi 203 iminsi 203 uhereye uyu munsi mu gihugu cy'u Rwanda muzaba muri kwiruhutsa muzaba mutangiye kwibagirwa kano gatsiko 203 ku itariki ya kane y'ukwa gatanu 2023 mu bibari dutangiye kubara iminsi ntabwo mubwiye ngo bizagira ngo muri iyi minsi ngo agatsiko kakiri ku butegetsi ngo nibwo tuzagakuraho muri iyi minsi izashyira agatsiko muri kukibagirwa noneho gisofu kibuye uravuze ibyo none ejo bundi ibyo byose giye gushira gatiko gahari usanga ukozwe ni eh ndayibahaye 2023 nyandike tukitari cyakane zo kwezi kwa 2023 mu minsi 2023 ibintu byarasubiranye muza gufite president cyo ntamye nuko ari mwe mwamutoye cyo gihe cyo gutora kwabanyarwanda nta kiragera gusa azaba ari muri transition ariko azaba ari president wanyu munyumvamo mutangire mubare agatsiko ukayikageje abanyarwanda nta muntu utari kurira ako mu ngingo cyo kwa mu gihugu umukuru w'igihugu azaba akangagiye mu birori ako muzi ko ari inama yari iri kuba ya G7 perezida wa Amerika icyo gihe yari Bill Clinton imbwa ikabwagura agashyira iyo nama yaba kuri ibihugu bikungahaye ku isi kurusha ibindi kandi bose bakabyakira bakabyemera ntaswe gupfusha abantu ibikorwa remezo mwabonye imihanda yashyizeho iyitagiye intambwe zaje zirayitaba mwabonye ariya mabasi atwara abagenzi yonyine ariya mabasi ageze apfuye bikabigenda kuri ya ni skandari ni ibyago ku gihugu urebye kariya kabido konyine kariya mabisi atwara abantu n'amatakisi ntugireho abantu bishyira fata abantu 50 bapfuye wongereho 50 wongereho abandi nibirangiza imvura iracyari kugwa turacyari mu bihe by'amage perezida we mu gihe atagiye muri gushyingura yibereye mu Bwongereza mu birori niko ari kutubwira David banyarwanda uhamagara agatsiko mu byibagirwe muri iyi minsi 2023 twisuganye twiyubake twiyakire dukora umuti ku gihugu cyacu dore batari bari guhamagara bashingiza Paul nayibonye ngo ntuzi ko ariko twibuka ariko none dore mwabonye aho yibereye na perezida w'igicucu rwose waba ushoboka ntiyakora kiriya kintu niyo yaba ari ikigoryi reka da ariko muri filashi urubwiro simugize ngo aramutekereza cyararangiye twaba twitse ubwonko sinzi niba mutanabonye ko ubu basigaye bagenda ku byo abanyarwanda twifuza nyuma y'amasaha 48 nta muyobozi uragaragara mu baturage twabisabye kuri Gisovu mu gitondo bwakeye bari kubereka minisitiri w'intebe ntongo yaje iminsi ibiri ishize ko ataje ku munsi wa mbere ataje ku munsi wa kabiri nibyo babwira ngo sisiteme yararangiye abaye kaputi yaraturitse ubu turi kurwana n'ingaruka z'ibihe bibi twaciyemo bwira ngo mu FPR ibi muri kubona ni ibirondwe ariko namwe mwiyumvishe iyo perezida wa Amerika aguruka muri disikuru nk'iriya ati u Rwanda igihugu cy'ibyihebe abateroriste bashimuta abantu kandi angeza kuvuga ati tuzabarwanya mu bantu bashimuta abantu ntabapfu cyararangiye Paul Rusesabagina nari mageragere wibereye Washington DC na New York kumugira mwese mubireba mu bantu benshi b'uruhu rwera bari kumubaza ngo bimeze gute bimeze gute byonyine iriya shusho ku gatsiko bivuze ngo urupfu rw'agatsiko iriya ni ishusho ivuga ngo FPR kwisha maneno bivuga ngo yararangiye iriho ntago Paul Rusesabagina akisanga i New York niba mushaka kubona Rusesabagina i New York nuko icya sisiteme yagombye kuba yari imufite yariyo yapfuye hari abantu mutarangiza isobanukirwa ariko ndakeka nyuma y'ubutumwa kuko bashobora kuvuga ngo ubwo batanze ngo Rusesabagina ubwo ngo bari bavuganye ahubwo bwinshi nyine ngo cyaza kivuyemo ukuntu ejo perezida wa Amerika cyo yari beretse muri kuri Gisovu n'abahe disikuru avuga u Rwanda mu bihugu by'iterabwoba ku isi hadushya kuvuga umwe na Irani na Korea ya Ruguru banyarwanda iyo mbabwira ntabwo byose ngo hari icyumba ntaberetse gusa hari icyumba ntababwiye benshi mu Gisovu turarambiwe we turarambiwe turababaye inzara twishigize gute inshuti zanjye ndagira ngo mbabwire ngo rero ni urugamba rw'Imana urugamba rw'Imana rero ifite uko yaruteguye ifite uko iri gukora uyu mwanya ibi byose biri kuba ntabwo ari uko uyu munsi ari rwanyarwanda tugize umunwa wo kuvuga oya ibi biri kuba ntabwo ari uko ari bwo Kongo yagombye kugeza umuyobozi Tshisekedi oya ntabwo ari uko ari ibintu byo witeka purani ye akenshi mumaze imyaka myinshi cyane muyizi ariko cyagurikije bariya babiri bagasana n'abandi ni kujya gushaka ngo yantari y'umugahara muri Kongo bajya gushaka ba Rusesabagina ngo tuzagaruka kuyobora igihugu none aho igihugu bakimuhaye mu maboko ye gutya akakimuhaye noneho kumugaragara kandi icyo bari haraniraga icyo barwaniraga kwa kugira ngo bamwime iryo jambo nyine kubera ko ubutumwa burahari bwasohotse tugomba kumwima ijambo tugomba kubisesa tukabirangirizaho umusaza kimwe ashaka abasesa se nyine kimwe ashaka arwanya kubita abanzi be neza cyane ntagira suri ntiyoroke yegamye ubu ari kuruhuka nyuma y'igitego amaze gutsinda agatsiko agitsindira abanyarwanda ntabwo agatsiko kararangiye hari abagifite gushidikanya bakibaza icyo ni urugamba ruri gutinda urugamba ruriho bitandukanye n'ibyabaye mu myaka yashize aho nta muntu ashobora kuza akababwiza ukuri aho nta bantu bashobora guhaguruka mu bishyira hamwe barwanya agatsiko bavuga bati kama mbaya mbaya iyi ni finali ntabwo byari byarigeze iyi ni ibishyigishyigi by'ibyo murabibona uyu munsi baruma bahuha baruma bahuha aho batekinisiye turi gukora urugamba ruri smart urugamba intambara igomba kuba iy'abanyarwanda niba mushima ikintu Padiri Thomas yakoze cyo gufata abaturage akabashyira mu buzima bw'igihugu cyabo ashyiraho iriya cano ishimijuru TV agashyiraho umurongo wa telefoni bakahamagara bakinigura cyangwa igikindo cya mbere kwicuza abanyarwanda kubakura mu mutego wa FPR ibintu byose bifata umwanya wo kubisenya cyangwa kubisubiranya bitera umwanya nawe byafashe bisenyuka ariko urugamba rugeze kure Paul Rusesa abagina yicara i New York agatsiko kari kurebera ntacyo kakoraho Perezida Biden wa Amerika ati aya mabandi mwaka byaramwe ubunya Amerika abajwe n'uko ayo mabandi bo bayakoze none kwa kuri bari gati bicaye bajya kumanuka hagarara ariko ibintu byiza muri byose nuko Amerika yavuze ko igomba kwita kano gatsiko kugira ngo isibanganye n'undi muntu ushaka kuyitarayisha muri Afurika kuyivuguruza no kwigira inyaryenge none ugakora ikosa rikomeye ryo kujya kwihuza n'abafaransa muri francophonie tu muri francophonie tu ni muri anglophonie bira bintu bivuze gikomeye cyane abanyarwanda muzabaze mushiki wabo azababwira mushiki wabo nta sano ufitanye nawe ni wabo nyine abanyarwanda kazi uyu munsi mwabona ibintu ku rugamba ku mupaka wa Kongo ibintu bisa n'ibikarume mu gihe cy'intambara ririmo n'ibintu bicecetse kugira ngo bakabaye twe twibaze iyi minsi 2023 mu kanya hari abahumwe ibe 2022 aho abanyarwanda zabiruhukije aha tubaza mu gisovu bimeze bite bizatwaye muri iyi minsi harimo byose kuri igihugu gifite umuyobozi mushyashya uri kuyobora abanyarwanda wanyu aka gatsiko ku muhanda kagiye hari intambara yaje yo gukemura ibibazo tugomba kwirwana twese kandi dufatanyije.